DJ wasaje chibe akipita kwa nje minipo kwa dirisha namchungulia mpaka anafika ilo sasa za bari nilizopata ndo zinasikitisha eti naambiwa amehama kabisa anwe nazi sio nazi tuwe siya tuwe Ntamuona wapi tena Hata sijui Unazi sio nazi Tuwi sio tuwi Ntampata wapi tena Hata sijui Bele ya macho yangu ametoweka Simuoni tena jirani Oh, simuoni tena jirani 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 Nimemisi kweli Paka nataka kulia Kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia Hapo nilipo sielewi Bora ningeshamwambia Aondoke akijua kana mpenda kina kwa hisia Jirani, oh, uko wapi? Ah, jirani, oh, uko wapi? Ah, Nazi sio nazi, tuwe sio tuwe Ntamuona wapi tena, hata sijui Nazi sio nazi, oh, tuwe sio tuwe Ntampata wapi tena Ata sijui Bele ya macho yangu ametoweka Simuoni tena jirani Oh, simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani